ntegeke
ntegeke
sange si wawe mwijuru ngameza kwihaye
unyobore
oh oh oh
ntegeke
usange si wawe